ono sometimes imichabana
zamstreammusic.org
king kashuhal kono ena wena wena kanti kinyi wena
mulungu wanga yangani pempelo yanga muziva na yamba kale bila ni kulila kwanga Ulimuaka, alaba tapelo yaka Waziba ni kalile kale Baba mumu wafile kale kale Ulimuaka, alaba tapelo yaka Waziba ni kalile kale Baba mumu wafile kale 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 Fumani kale
Nakele ni katiala Kisemu inge pasta ni bible fakatiala Hawa ndi atena kokele ikwana Nizwile kwa wanana nitikele ni kwana Maejimen sivaluna bapumbula mamotia Babamu kwa bukua kwa vale kile limotia Babamu kwa wanuna luna kona luotia Esimwe njimi vili vaife tusilimotia Amuni fezaka oke nilitatia ule Nikatisa kwa checha nifelezi kwa maule Nibatia venikolota ni nandio valifa Nifuma na utatia mwana kwe valifa Newe konti apile vali ansika kena Babana nisabona kuwa kupa tusovana Na kupa jesu ni chincheze mubuso Keni kati ala kunofatia mubuso
Mulunguanga, yankani pepelo yanga Muziva na yamba kale Vela ni kulila kwanga Mulimuaka, alaba tapelo yaka Waziva ni kalile kale Baba mumu wafile kale kale Ulimuaka, alaba tapelo yaka Waziva ni kalile kale Baba mumu wafile kale 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 Fumani kale, kale 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 kale, zabona libuzize kale 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 Fumani kale,
kale
kale kale kale Libuzize kale
1990 ukae anikala Kono nikacheku kusashupa kuchincha kala Ni saizi mwa black inge wa shaka muvala Amo nive mwa line ya vaubo muvala Esi mwendi muni fezi nsali mwamba Kakuli nikacheku kwa pala kuvona namba Baba mokova chako weka mutwa Nitinile makatulo ni sata wakimutwa Awa mule nani jali mefela Lifasilisha peile kini tiselifela Geni katala kuno kupanga vatu Vakutusape kono vakandekela vatu Amuni fezaka nina niliza maise Limote alifulai nina niliza maise Awa ndi atia muweze kapilipili Nikatisa kwa checha nile kitu jilijili
Mulunguanga, yankani pempelo yanga Muziva na yamba kale Vela ni kulila kwanga Mulimuaka, alaba tapelo yaka Waziva ni kalile kale Baba mumu wafile kale kale Ulimuaka, alaba tapelo yaka Waziva ni kalile kale Baba mumu wafile kale 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 Fumani kale 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 Zabona libuzize kale 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 Fumani kale
Oscar Mukumbuta
Kale kale kale
Boswa Mandiuna Benguna is from Simawe area Nivatia kulifami cha basketball nanga Austin Mukumbutia Abwana Moody The Money Team Waigatia King Biz Waigatia This boy nakucheka Finish boy Fresh Company Empire Yeki Dragon Boys Company Kiwutia takanti
Zamstreammusic.org